mulambi kulira abamanyi ebyange nze bulimu kubaka uli era mbandese byensonga lwaki kyembitetenkanyiza mmala yakadde soka kutula nekubera kiki kyeneeterimwe newala kuŋola kyempatula ngeke wange n'abamu mumwe ne mumbalira nti oba osanga sibi muterere emyoyo nze nzuya azaalwebwa ndikubaagala nanne nawe ekibya kyendeese erimwe alinako oyagala kubangaweerere kola entegeka akasa nnyo kati okkumya laafu ng'olina ku ssente omukwano kuwooma naye kunyuma gulimu emmaali akagamba I love you kanyuma mu nsawo z'omulimu ssente ensi ekyusa atalina ssente simanya atooba obaka buli obufumbo obwo otasseemu lupiiya oba osanga omwagala naye fa mukoza mwagala twaleko auti munnawa mulya ku ssente egeri obulamu gye bulimu nti atalina ssente ojja kuba owuula wattu buli omu abeerako n'engeri gy'alabamu ensi eno eniyayo etambula bwetyo oba ensawo yeetonnya naawe funa akadde onoonya ataakusaba ebbeero sofiya baaba nga ye emmere yeesinga kibusi atannamuganza asooka kulingiza mu nsawo yo bambi lwotoyinza amuleka onoonya atalina choyisi mwebali bambi nga ye muli kimu ky'oleeta agaaya olina okupima ofuneko oganza atajja kkumenya naawe ku wiikendi omulazengako gy'onywera enguuli naye okubeeraawo okuwoza buliro ombulako ndwala n'otamuleetana mu ndongo ng'eno obeera osaaga omwagala naye fa mukuwoza nkwagala twaleko auti munnawa mulye ku ssente engeri obulamu gye mulimu bifuna wakadde oyagala omukyakazeko njagala mukkirizeewo omukwano gwagala mu ssente n'okkumya gw'oyagala kinyuma ng'omusaamu emmaali lwaki olinda ne musanga kimu olw'otolina ssente n'ozifunye omugumiikirizo oyo n'otomuwa kyasi mazima muleke akusaba ekyakulema obwedda lwaki okyusa feesi ng'akusabye ezisiba enviiri nze nfuna n'essanyu gw'enjagala bw'ayambalako ng'awo nanyuma n'enkimanya nti nze mweteekera mu ssente naye se mukwewunya nnyo kwoyo kwokaabya entakera n'osanga nga takyakunyega owoza yessaamu ssente ekyo lwaki tokyebuuzanga ne lwaba nekyakusabye ng'awo abanga gezesa bwokimumayiddira mu nsaaga toli wekka ggwe yadde omuyitawo nnyooyo kirizo bagaana alina yamussaamu ssente kyemba nkiggumiza nti omukwano gwagala mu ssente otuggumiza ekkwano ensawo yeeteekwa kuba nnywevu n'okumanya kuleedi gy'onoosobola kuba maama abo akantu ako bangi nnyo wano abakabuusizza amaaso singa ogenderera era n'okola bye mbalaga obwedda wandyegatta kuba ntenda nti musajja gw'oyumba amannya n'obuzaale tobuuza ŋŋenda nabyo bibawa yenzi serimba fredi ebuten